kun sagale America ti sagale America sagantana fan oromo amjal kabera arkafune da wattota fi daggefatota sagale America baganagatatan sagale America sagantana fan oromo radio ni ta fi television ni dani magala Washington DC ra kanisini da barsu qopi guya harra robi sadasa gudaja barakuma lama didami lama akala kofsa Ethiopia timo sadasa torba barakuma lama kudachan kabate dia tejira kanisin kesum mesu ambakadu morodati qopi Kenya galgala kana ke satti qopi torbani democracy da balate gabasale imota addadarati tiye fatan qamna amatumura Kenya tin gabasale Kenya tin wajinin tura odu tudursa odu mo kanuttimtu tujubeda
Akamultan odun galgala kanaf qamnu kuno angwa games ministry imala united states wali galte naga motman ethiopia af abut mallatte sanilal chise yademu mich ministera ethiopia abi ahmed kenan simataniru yademu mich ministera abi ifat parlama biyole sarat nagaf kutanno qaban rede biun ipsun ammas nujajjabe sajran angwa games ministry imala kun Mumichi ministera Dr. Abiy Ahmed wali galte naga enya kana motumma sanif TPLF gidduttu mallatte sam ojirra olchun barbaachisa ta'u radebiyun ibsaniru. Miseensonni kore gamta Afrika akkasumas motummoonna Afrika kibba Keniyaaf Amerika wali galteen kun xumura akka argatu deggerun gahe cimaa qabaataniif galata guddaa qabna jedhaniiru. Erga Twitteri kaleessa dabarsaniin dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaas barbaachisummaa raawwi wali galticharra deebi'ani ibsaniiru. Wanti fuula dura keenya jiruuf akkaataan itti qabnu fageenya hanga ammaatti deemame caala bu'aa guddaa qaba jechuudhaan Twitter isaan irratti barreessan. Angawa games ministry imma alaa kun United States adeemsa nagaa Itoophiyaa deggeru akka itti fuftu irra deebi'anii ibsaniiru. Walitti bu'iinsi kun xumuramuu jalqabuusaa argaa jirraa jennee abdannaa United States gamtaa Afrikaa deggeruun mootummaa Itoophiyaa deggeruuf ga'ee ofii ba'uuf cicha qabdu kan itti fuftu yoo ta'u miseensota garee kanaa qofaa otoo hin taane garuu mootummoota Afrikaa kibbaaf Keeniyaaf kanneen biroo naannicha keessa jiran kanneen walii galteen kun akka milkaa'uuf qiyyaafata guddaa kennan waliin ni hojjennaa jechuudhaan aangawaan kun ibsaniiru jedha gabaas Keenedii Abaata Finfinnee irraa erge. Walitti bu'iinsi sun ka'ee waggaa lama booda balaliin yaalii kan ICRC har'a magaalaa Shiree qubatee jira. Gara Tigraayitti balaliin ta'uu deebisee jalqabuun gargaarsi namoomaa namoota kumaan lakkaa'aman kanneen deeggarsisaan barbaachisuuf dararaman hatattamaan naannoo sana akka dhaqqabu gargaaraa jechuudhaan ICRCn ergaa Twitterii maxxanseen beeksiseera. Erga baatii waxabajjii bara 2021 as yeroo jalqabaaf karaa Gondar Tigraay kaabaa gama dhiyaa gargaarsi kun seenee jira jechuudhaan jaarmiyaan nyaata addunyaa WFP'nis fuula Twitterii isaa irratti barreesseera. Midhaan gargaarsaa murteessaa ta'e amma guyyoota dhufan keessatti hawaasa magaalaa maayitsabrii keessa jiraniif ni dhiyaata nyaanni itti dabalaa nyaanni madaalamaaf konkolaataan meeshaa wal'aansa fayyaa karaa danda'ame mara ergamuu itti fufaa jedhee jira. Angoon gameessa TPLF Profeesar Kandayyaa Gabrahiyoot gama isaaniin Twiitter isaanii irratti barreessuudhaan konkolaataan fe'umsaa meeshaalee gargaarsaa fe'an maqalee ga'aa jiraa jedhan. Akka walii galtee lola dhaabinsa gargaarsi namoomaa dhorkaa malee akka dhaqqabu gochuuf mallattaa'een gargaarsi itti dabalaa yeroo dhiyoo ni dhaqqabna jennee abdannaa jedhan. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Prezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan walii galteen midhaan Ukraine karaa galaana gurraachaatiin akka ergamu hayyamu dilbata darbe xumuramuyyuu hojiirra ooluu akka itti fufu kan amanan ta'uu kaleessa ibsaniiru. Erdogan walga'ii G20 Indoneesiyaa Baaliitti geggeeffame irratti gaazexeessotaaf ibsa kennaniin walii galtee kana yeroo isaa dheeressuuf mariin itti fufee jiraachuu ibsuudhaan walga'ii kanarraa yeroo deebi'an prezidaantii Raashaa Vladimir Putin waliin haasa'uuf karoorfachuu isaanii ibsaniiru. Tokkummaan mootummootaaf Turkiin baatii adoolessaa keessa Ukraaniif Raashaan walii galteerra ga'ame jaarsummaan gidduu seenuudhaan Ukraan dooniiwwan Turkii keessatti qorataman buufata doonii galaana gurraachaarraa midhaan akka ergitu akkasumas Raashaan nyaataaf xaa'oo akka ergitu ta'ee jira. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti erga walii galteen kun jalqabame midhaaniif meeshaalee nyaataa gara toonii miliyoona 11 gara biyyootii 42 ergameera. Hoggantoonni NATO'f gareen torba walgayaa tattamaa ganama geggeessan irratti dhohiinsa ba'aa Poolaanditti dhaqqabe kan Waarsoon misaayila Raashaa keessatti hojjetamuu mala jedhe waraana Raashaan Yukireen irratti geggeessitu hammeessuu mala jedhamee jira. Qorannoo dhohiinsa ganda fagoo baadiyyaa Poolaand naannoo daangaa Yukireen irratti mudate Poolaan akka qorattu waliigallee jirra jechuudhaan pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden walga'ii booda gaazexeessotaaf himaniiru. Animmoo waan ta'e sirriitti adda baasuu keenya nan mirkaneeffadha jedhan. Walga'ii ariifachiisaa ariitiin qophaa'een pirezidaant Joo Baayiden dhohiinsa kana hordofuun hoogganoota Kaanadaa, Koomishina Awurooppaa, Mana Marii Awurooppaa, Faransaay, Jarman, Xaaliyaanii, Jaappaan, Neezerlaand, Ispeeniif Yuunaayitid Kingidam walitti qabuun mariisisaniiru. Baayiden yeroo kanatti misaayilli kun Raashaa irraa dhukaafamuu dhiisuu mala jedhan. Kaampaniin doonii qabeenyaa Israa'el ta'e tokko taankarii boba'aa baatu andaara galaana Oomaanitti haleellaan irra ga'u roobii har'aa beeksiseera. Waaltaan geejjiba paasifiik gama bahaa ibsa baaseen akka jedhetti qaama doonittiirra miidhaan xiqqoon irra ga'ee jira garuu hojjettoonni irra turan martinuu miidhaan tokkoyyuu akka irra hin geenye gabaasamee jira. Ibsi sun akka jedhutti ragaan jalqabaa akka mul'isutti dooniin boba'aa fe'atte haleellaan kan irra ga'e waaree booda Oomaan irraa fageenya kiiloomeetira 240 irratti ture. Maddeen galaanaa Reuters wabeeffateef aangawaan Associated Press'iin tuqaman tokko akka jedhanitti doonittiin drooniidhaan haleellaan irra ga'e jedhamee shakkama. Singaapoor keessa kamaadheeffate tajaajilli geejjibaa paasifiik gama bahaa kun qabeenyaa dureessa lammii Israa'el kan idaan ofer ta'uun ibsamee jira. Roobii har'aa finxaaleeyyiin haleellaa Paakistaan kaaba gama dhihaa bakka lamatti geggeessaniin yoo xiqqaate humnoonni nagaa eegumsaa 8 ajjeefamuu aangawoonni Paakistaan beeksisaniiru. Duulli ganama barii konkolaataa humnootii nagaa eegumsaa kakonyaa Laakkii Maraawaat Kiiber keessatti geggeessame miseensota poolisii 6 galaafate. Aangawoonni poolisii akka jedhanitti poolisoonni ajjeefaman kun sakatta'iinsa idilee geggeessaa osoo jiranii namoonni qawwee hidhatan lama motorsaayikiliidhaan konkolaataa isaanii rasaasatti roobsanii baqatan. Aangawoonni naannoo haleellaa kana gocha sodaattuuti jechuudhaan balaaleffachuun namoota yakka kana raawwatan to'achuuf hojii sakatta'iinsaa geggeeffamaa akka jiru himaniiru. Muummichi ministeeraa Shaabaz Shaariif ibsa roobii har'aa tuwiitara isaanii irratti maxxansaniin akka jedhanitti shororkeessummaan rakkoolee Paakistaan keessaa tokko ta'ee itti fufeeraa jechuudhaan haleellaa sana balaaleffataniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee galatoomtuu jubee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena nu wajjiniin tura. Waancaa kubbaa miilaa addunyaa Kaataar 2022 taatee ispoortii bara kanaa isa guddaadha. Mootii ispoortota Afrikaa kabajuudhaa fi VOA'tti makamaa. Hoowwisa gadi fageenya qabuun xiinxala tapha duraa fi tapha boodaa waa'ee taphattoota caalanii mul'atanii waa'ee gareewwanii leenjistoota taphattoota akkasumas waa'ee deeggartoota kallattiiwwan addunyaa arfanirra jiranii magaalaa Doowaas hirraanfachuu hin qabu. Taphawwan hundaa wajjin achi jirra. Garee VOA Afrikaa wajjiniin bashannanuun dagatina. Mudannoo raajii kubbaa miilaa wajjin haqa baana. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa kaleessa walga'ii mana maree uummata Itiyoophiyaa irratti argamuudhaan gaaffilee miseensota mana marichaa irraa dhiyaatanii fi deebii kennanii jiru. Gaaffilee dhiyaatan keessaa tokko tokko waa'ee dhimma nageenya Oromiyaa irratti kan xiyyeeffateera. Ibsa muummichi ministeeraa dhimma kanarratti kennan ilaalchisee. Gabaastuun sagalee Ameerikaa Tsahaayi Daamxoo dura teessuu gumii paartii siyaasaa Itiyoophiyaa Dr. Raahel Baafanaa wajjiniin haasaa goote qabdi. Ittaanii dhiyaata.
Itoophiyaatti nagaa buusuuf mootummaan humnaan osoo hin taane marii nagaa irratti xiyyeeffachuu qabaa jedhe manni marii paartilee siyaasaa Itoophiyaa. Kaleessa ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa irratti dhiyaachuun gaaffilee miseensonni mana marichaa kaasaniif deebii kennaniiru. Rakkoo nagaa naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru ilaalchisee gaaffii ka'eef deebii kennaniin ministeerri muummee dimokiraasiin shororkeessummaadhaan dhufu akka hin jirre ibsaniiru.
የሚገኝ ነጻነት የሚገኝ ዲሞክራሲ የሚገኝ ክብር የለም። ሽብር ሽብር ነው። በሽብር መንገድ ዘላቂ ጥቅም ማምጣት አይቻልም።
ሽሩርኬ ሱማኬ ሰጥ ዲሞክራሲ ነው ካን ከበጅ ንንጅሩ ሽሩርኬ ሱማን ሽሩርኬ ሱማድ ሽሩርኬ ሱማ ወሊን በዋዋራ ፍዱን እንዳም አጂቻዳን ኮንኮላታ ጉቡዳን ሳሙዳን በአንርገሙ ንንጅሩ ከናፍ ተስገብይዳን ላሉን ብርባችሳዳ ሞቱማን ነጋይክሲሱን ድርቀመታ ቀዌ መሌ መሪያቹ ፍዮቆፓይ ገሩ ማሪፍ በልበልከኝ በናዳ ማሪዳን ዮናምኒ ሴራ ከበጀ ረኮይን ቀቡ
ማኒ ማሬ ፓርቲ ለሲያሳ ኢትዮጵያ ጋማሳቲን ነጋፊ ተስገቢ ቢየቲ ኤጉፍጀቻ ወለብዴ ሁምናኖ ሶንታኒ ማሪዳን ሂኩንጋሪ ተው ኢፕሴጅራም ወልት ቀብዱን ማነመሪቻ ዶክተር ራሄል ባፌ ሰገሊ አሜሪካቲፍ አከሂማኒቲ ሞቱማኒስቴ ሁምኒ ሂዳተ ለሚሌ ነጋፍጀቻ ሁምነራ ገረ ማሪቲ ጨው ቀቡ ጀራን
አገር ውስጥ የህዝባችን ሰላም እኮ በኃይል ብቻ ሳይሆን ይሄ በሰላማዊ አግባብ ሁሉም ሚተርፍበት መንገድ መፍጠር እየተቻለ ኃይልን ብቻ እንደ ብቸኛ መፍቻ መንገድ አርጎ ማሰብ እኮ በትክክል አግባብነት የሌለው ነገር ነው።
በየከሰት ነገኝ ኡመተኬኛ ሁምነ ቆፋኖ ሶንታኔ ካራ ነገኛቲን ከለቲ ሁንዱምቱ እትረኮራ በሁደንደው ኡሙን ኦሶደንዳሙ ሁምነ ቆፋ አክፍለነው ትላሉን ስሪሚቲ ማሊፍ አርግኔረካ ካብብየቲት ናን ኦሮሚያቲስ ሁምነ አላወሊሚቲ ካወልወራና ጅሩ ሁምናሚቲ ፍርማንሳ ወሊንዱበቹ በርባጭሳዳ ሁምኖኒ ሂደቶታ ኩኒስ ለሚሌ ሜሸመሌ ይረቲ ሐሊላራወቹ ዳቡ አከቀበንጋፈቹ በርባዳ ሞትማ ወሊን ዋንጅሩ ሐሰው ደንደው ሞርሚጅሩ ካና ገረቴ ሶት ፍደኒ መሪያቹን ዋንፍለኖ ሂንቀምኔራ ኢትዮጵያ ነከብያቲ ገረመሪ ቢዩልሳት ሴናጅርቲ ቃማ አሜሪካናስ አከታአን ጋፈቹን በርባዳ ቃሞሌ ለማኑ ጀዳን ዶክተር ራሄል ዱቢ ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ሸነጀቹን ከመቃዳ ሀኒ ዱበተን ካዩ ሂንቀቡ ማሊፍ አካዴሙ ሂምቤኩ ጀቹን መነመሬ በከቦታ ኡመታረት ካሰን ኢላል ሱዳን ዶክተር ራሄል ወለት ቀብዱ መነመሬ ፓርቲ ለሲያሳ ኢትዮጵያ አከዘደኒሩም
ይሄንን እንኳን እኔ አልደግፍም ይሄ ነገር አቋም የለውም ማለት አንችልም ወለጋ ውስጥም አሁን በምዕራብ ኦሮሚያ ከፍተኛ ጥቃት እያደረሰ ነው የቆየው
ከነሌ አን እንደገሩ እጅኖ ሂንቀባን ጀቹን እንደንደአሙ ወለጋ ከሰት ሊጣውሮሚያ አረቲ ይሮ አማ ሐሌላጭማ ግግሳጅሩ አማ ገረሽዋትስ ዱፌጅራም ገረ ሂደቶታቲን ሶቺጭማ ለከንታይ ሰማጅሩ ወራናንስ ከንቅንዳን ተውላላጅራ ሜሻንስ አከሱማ ከናፍ ሞቱማን ድርቀማ ተአቹ ቀባም ጀረን ዶክተር ራሄል መንመሬ ፓርቲ ለሲያሳ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን አማ መሪነጋ ቢዮ ለሳገገሱፍ ሆጀቻ ከጅርቱ ኤሩን ነገኝ ለሚሌ ነጋፊ ነገኝ ዋራን በየትከይሰት አከኡማሙፍ መሪነጋ ተሴኑን ቃሞ ተለማንራ አከኤገም ኢፕሴራም ሚኒስትር ሙሜ ሐሳ ከሌተ ታይሰኒን ለሞተ ነጋዳፍ ቆጳኒፍ በልበል ሞቱማ ባናተው ኢፕሰኒሩም ገሬን ሄደቶታ ሞቱማ ሸኔጅዴዋም ዋራን ብሉሱማ ኦሮሞ ጀቹራን ኦፍዋማን ካናንዱራ መሪነጋቲፍ ይሮሁንዳ ቆጲተውሳኒ ኢፕሰ ኒቱራን ጋባስ ሰገሊ አሜሪካቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ሃንጋ ኦኒ ፔንታጎኒ ፊ ሚኒስቴራ ኢማ አላ ዩናይትድ ስቴትስ ሚሳኤል ራሻ ለማ ዳንጋ ቢያ ሚሴንሰ ኔቶ ታቴ ፖላንድ ከሰትቡኤ ነሞኒ ለማ ዱ ኢሳኒ ኢላልቺሴ ጋባሳ ባይ አከቁባ ቀባኒ ሂማኒ ጅሩ ገሩ ፉልዱራቲ ምርካኔ ፈቹ ዳፊ ሞቱማ ፖላንዲ ወጅኒኒ አካ ኦጀቻ ጅራኑ አካን ዱበታኒ ዋኤ ከነራቲ ጋባስቱኒ ጋባስኒ ጋባስቱን ቪኦኤ ዲማ ዲፕሎማቲ ሲንዲ ሲአኒ ቆፔሲቲ ኩኖቲ እትዲያዳ
ራሽያን ጉያ ከሌሳ ቡኡራሌ ሚሶማ ዩክሬኒ በርባዴሲቲ ጅርቲ አከሱማሲ ለፈ ፖላንድ ፕሪዜዎ ዶጅዳሙ በከሚን አንጫላኒ እትጎክሰማጅሩ ከንዳንጋ ዩክሬኒቲ ዮታ ኢረቲ ዱካሰበኑዳኒ ነሚለማ አጄፈሙኒሳኒ ገባሰሜራ አከገባሳ ለንጀዳኒቲ አሌላንሱኒ ሚሳኤሎታ ራሻ ዳንጋ ደርበኒ ለፈ ቢየሚሴንሰናቶ ታቴ ፖላንድ ሩኩታኒ ታኡደንደው ኩኒሞ ገሬ ወራናቶ ኮሜ ትራንስ አትላንቲክ ጅዳሜቤከሙ አከዴቢከኑ ታሲሱደንዳ ministeri ittisa united states pentagon fi ministeri imala united states wa ekanaratti akaybsakin nanisi gochisi sejira dubiman pentagon brigadier general pat rider akanajeda
first let me go ahead and highlight up front that we are aware of the press reports of
missile russia lama lava poland danga ukraine tiyote rukutu sani gabasabe qubaqabachu jala sararen dubadda odefanno dabalata gabasale kana mirkane su yero amma harka inqabu garu yemu wanti haran argamu bal'inaan ibsuu dandeenya.
Ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aanaa dubbihimaa kan ta'anii Vendant Paateel amma dhugaan addaan bahutti haleellaa raawwatameera jedhame sanaa fi deebiin Yuunaayitid Isteetsi maal akka ta'uu danda'u irratti waan biraa dubbachuu hin barbaanne garuu akkana jedhan.
But of course, Poland is an important ally and partner. And like I said, we are working with them to do.
Garu Rugada, Poland, Firafi, Michu Barbachistuda. Akuman Jede, Mal Akatefi, Tarkanfi it Anurati, Jarawajin, Hoja Chajaram.
Kintatakale Saganama, Yamuwal Gaini, Biyotani, Digdama Yokin, G20 Jedamede Kamu, Magala Indonesia, Bali Kesati, Tasifamaji Rutti, President in Ukraine, Volodymyr Zelensky, Russia Kesaba Sudani, Walgaiji Kurazagali, Jedani Wamani Ratti, Ergaga Baba, Arifachi Satae, Debarsani Turani.
I am convinced now is the time when the Russian destructive war.
Waraan Russia badinsa umajruf akat abachu kabufi akat abachu dandau amma amanenjram.
Imma kanarati VOA dafi kan ibsakennani kendesani odefanno imma nagenya United States John Kirby President Russia Vladimir Putin yololicha haradabu barbadani indanda ujedani. Sana gochuudhaaf garuu mallattoon hin jiru erga jedhanii booda.
If and when President Zelensky and only President Zelensky can make this determination, is ready to sit down and negotiate.
Ukraine dirree waraanaatti akka milkaa'ina argattu kan ishee taasisu meeshaalee dandeettii meeshaa waraanaa qabaachuu ishee mirkaneeffachuu qabna. Isaan booddee yommuu President Zelensky'n qofti murteessanii mariidhaaf garta'an. Yoo humna gaadhaaf cimina qabaatan marii irrattis milkaa'ina argatu.
Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Laavaroof wal waraansicha mariidhaan hiikuudhaa fi Yuukireen akka hin barbaanne ibsanii balaaleffatanii jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidenii hoggantoonni biyyoottan garee 20 akka Raashiyaa balaaleffatanu barbaadu. Garuu akka John Kirby VOA'tti himanitti biyyoottan 20 kana keessa amma akka Mooskoo balaaleffatanii ibsa waloo baasan irratti mallatteessuudhaaf deemanu akka hin beekne himanii jedha gabaasni Sindi Saayiniin VOA'dhaaf qophaa'e kun.
Amma immoo gara qophii torbaniitti ceena diree dimokiraasiiti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp filannoo pireezidaantummaa bara 2024 biyyattii keessatti taasifamu irratti dorgomuudhaa fi murteessuu isaanii kaleessa beeksisanii jiru. Filannoo walakkeessaa tibbana Yuunaayitid Isteetsi keessatti taasifameen paartiin isaanii amma eegame injifannoo argachuu eega dhabee booda kan Tiraamp kana murteessanii dhimma kanarratti gabaasa Anitaa Paawulii qindeessite jaallaniin akka taanutti dhiyeessiti.
Pireezidaant Tiraamp ji'ootaaf gaaffii kanarratti yaadaa hiriira gaggeessaa miidiyaa hawaasaa irratti akeekkachiisaa fi filannoo bara 2020 moo'amaniitu jiranii moo'eera jechuun cimsanii dubbataa eega turanii booda amma akkas jechuudhaan ifatti dubbatan.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States.
Amerika ammas guddaa fi kabajaa akka qabaattu gochuudhaaf galgala kana pireezidantii Amerikaa ta'uudhaaf kaadhimummaa koo labseen jira.
Tiraamp kibxata kaleessaa galgala haasawaa sa'aatii tokko guutuuf jedhuuf taasisaniin namoota isaan dura turan arrabsaa qeeqxota isaanii aangoota federaalaa kan naannoo kan aanaa fi godinaa isaan qorachaa jiranii fi pireesii jechaan dhahaniiru. Akkasumas to'annaa humna poolisii cimaa haaromsa filannoo bal'aa sagalee dafanii kennuu lakkaa'u saffisaa tarkaanfiiwwan immigireeshinii ciccimoo kan seera hawaasummaa eeggatanii fi baasii waraanaa guddaa akka barbaachisu irra deebi'anii dubbataniiru. Akkasumas yoo filataman yeroo dhiyoo keessatti alaabaa Ameerikaa maarsii irra dhaabuuf akka jiran dubbatan. Garuu xiinxaltoonni akka jedhanitti qormaata siyaasaa gurguddoo lamatu Tiraampiin mudata. kanjal qaba nama ka urjitti party republicano ta kesa ifajiru bulcha kuta florida hara irredebe ame filatame ran de santis lamansani sera fi sirna dim immigration fi basi motum marat imamata ya darat cicchitota wal fakkata qabu dabati brooklyn kan imamata ala qoratuf directora kataan michael o'hanlon radio sagale america af akka ibsanit
DeSantis has some of the same law and order, you know, mojo in his message, the same emphasis on that, and Republican voters like that.
DeSantis serafi sirna wal fakkatu haga tokko qaba akuma bekamu ergasa ke satti wal fakkenya qabu tiyefanno wal fakkatu sanarratti filattoni republicanota sanajallatu garu tikko waye nama itdagama gara lafumma haga tokko qaba hoji tololtumasi qaba
danqam biramo trump mo ofisanit yero amma kan mallaq asani fi sochi wan yakka heddu prezidantumma sani duraste yero prezidanti turan sanarawa tanjeda meratti qorannawan heddun ratti gagge famajira kanarat michael o'hanlon yadakennanin
he's not an insurgent politician who's sort of bucking the establishment which is what it was last time in this case we all know him and we all saw
namasi asafin talayi kanakasumatti abata kanadurat abatumiti kunisi irodarbe wan tredam hala kanakesati hundikenya esabekna hojisa wagafur weita hawaisa uskesa hojete achis wagala boda walinni hojete hundikenya arginer kanafu namonni waisa yadakaban salpati wanjijiranati invakatu
trump yero amakana ambasa nirat akasumas filanno bara kuma lamaf digdama injifat irajachun soban dubbatan irratti daldala jiru
under our leadership we were a great and glorious nation something you haven't heard for quite a long period of time we were a strong nation
and important ke satti sabagudda fi ulfina qabesa turre wan yerodera fin dagegni sabacima turre wanti guddan mo saba bilisa turre amagaru saba kufati ke jirudam
Bara bulchiinsa Trump ittaana prezidantii ka turan Mike Pence dhiyeenya kana Trump deeggartoota ofii guraan ala 2021 mana maree United States irratti yaalii fincila jeequmsaa ka gaggeessan jajjabeessuu isaaniitiin nama of eeggannoo hin qabnee jechuun waamuun isaanii ni yaadatama garuu Mike Pence gaaffiif deebii addaa qopheessaa World News Tonight jedhamu. David Muir waliin taasisan keessatti Trumpiin hin deeggaru yoo ta'e gaafatamani akkas jedhan.
David, I think that's up to the American people. But I think we'll have better choices in the future.
Sun ummata Amerikaa irratti kan hundaa'e natti fakkaata. Garuu gara fuulduraatti filannoo fooyyaa ni qabaanna jedheen yaada.
President Bidenis waa'ee Trump waa xiqqoo dubbatan kana bira darbee wal morkii Trumpii fi DeSantis. Kan bara kuma lamaaf digdamii afur ka'uuf deemuuf akkas jedhan.
Wal
morkatan ilaaluun nama gammachiisa.
Caalaatti hamaa kan ta'e barri pirezidaantummaa Trump hambaa jeequmsaa fi tasgabii dhabuu dhiisee darbuusaati. Waan guraan ala 6 ta'e dhaddacha koongirasaa wal duraa duubaan haala salphaan qophaa'ee bal'inaaf eeggannoodhaan haala ajaa'iba ta'een irra deebi'ee dhiyaataa jira. Trump. Wiixata darbe ragaa akka ba'aniif koreen waamamanii turan garuu ni didan kun immoo koreen kun deemsa seeraan gaggeessu duubatti akka dhiibu taasisee jira.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Gareen shororkeessota Afrikaa gama bahaa keessatti socho'an Somaaliyaa keessatti badii guddaa geessisuu itti fufuun namoota nagaa kan Somaaliyaa hojjetoota siviiliif kanneen yeroo balaan dhaqqabu dursanii bakka sana dhaqqaban irratti qiyyaafachuun sodaa uumaa jiru. Onkololesa digdami sagal Al-Shabaab balaadho insa bombii hamaa Mogadisho keessatti dhaqqabsiisen lubbuu namoota 100 oli galaafate namoota nagaa gara 300 ta'an madeesseef itti gaafatamummaa fudhatee jira. Waajirri dhimma maallaqa shororkeessummaaf oolu to'atuufi maallaqa kan ilaaleen odeeffannoo tikaa hordofuuf itti aanaa barreessaa kan ta'an Brian Nelson namoota haleellaasuu kanneessaa kanaan nama jaallatan dhaban akkasumas ofii miidhaman hundaaf jajjabina hawwani gocha shororkeessummaa ittisa hin qabne kan cimsanii balaaleffataniiru. Deebii kanaaf kan oolu United States caasaa maallaqaa gocha shororkaa ISIS Somaaliyaa keessaa fi Al-Shabaab ittiin deeggaramu irratti kallattiin qiyyaafattee jirti. United States meeshaa waraanaa gara garee shororkeessotaa kanaaf nama dabarsu akkasumas haala mijeessu caasaa ISIS Somaaliyaa kan daldaltoota meeshaa waraanaa waayilota isaanii fi daldala walitti hidhata qabu adda baafattee jirti. Namoonni dhuunfaa kanaaf adda ba'an kanneen caasaa daldala meeshaa waraanaa wal qaxxaamursiisuun ISIS Somaaliyaa waliin cimsee walitti hidhameef murteessoodha. Caasaaleen kun adda durummaan Yemeniif Somaaliyaa gidduutti kan hojjetan yoo ta'u Al-Qaayidaa biyya Arabaa fi Al-Shabaab waliin hidhata cimaa qabu. Ministeerri maallaqaa kan United States Biraaziil keessatti deeggaraa akkaan barbaachisaa ISIS ka ta'e Osaamaa Abdalmoogii Abdallaa Bakar jedhamus adda baafatee jira. Bara 2016 hoogganoonni olaanaan ISIS Bakar garee shororkeessota kanaaf meeshaa waraanaa fi meeshaalee adda addaa akka argatu qajeelfama kennaniif turan. Hirmaannaan namoota kanaa hojii akka biroo kanneen akka saamicha galaanarraa fi qurxummii seeraan ala qabachuu dabalatee hammam ISIS kan Somaaliyaa keessaa caasaa yookaan neetworkii seeraan alaa fi dhaabbatoota shororkeessummaa biroo kutaa sanaa keessatti socho'an waliin walitti makamuusaa agarsiisa. Ministeerri Hajaa Alaa United States fulbaana 27 bara 2018 ISIS Somaaliyaa fi Abdul Qaadir Muumin hoogganaa ISIS Somaaliyaa ta'uu hagayya 11 bara 2016 ammoo bu'uura ajaja hojii raawwachiistuu 1224 shororkeessota sadarkaa addunyaa kan addaa jedhee ramade. ISIS Afrikaa bahaa keessatti galiisaa argachuuf carraaqqiin taasisu dabalaa dhufeera. ISIS Somaaliyaa keessaa kan namoota nagaarratti haleellaa shororkeessummaa gaggeessu maallaqa argatu keessaa guddaasa hawaasa naannoo maallaqa akka kennaniif gaafachuun akkasumas namoota kaadhimmachuun saamuudhaan argata. Gareen kun daldaltootaa fi namoota nagaa kan Somaaliyaa kanneen maallaqaan isan deeggarre yookiin waan barbaachisu hin dhiyeessine adabuuf doorsisaa fi ajjechaa raawwata. Gareen shororkeessummaa ISIS fi Al-Shabaab kanneen ofii jiraachuuf jecha dhiiga dhangalaasan kanarraa caasaa maallaqaa diiguuf tattaaffii godhamu keessatti United States michoota ishee Afrikaa bahaa keessa jiran waliin hojjechuutti fufti jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Waancaa kubbaa miilaa addunyaa Qatar 2022 taatee ispoortii bara kanaa isa guddaadha. Mootii ispoortota Afrikaa kabajuudhaa fi VOAtti makama. Hoowwisa gadi fageenya qabuun xiinxala tapha duraa fi tapha boodaa waa'ee taphattoota caalanii mul'atanii waa'ee gareewwanii leenjistoota taphattoota akkasumas waa'ee deeggartoota kallattiiwwan addunyaa arfan irra jiranii magaala Doowaasii hirraanfachuu hin qabnu. Taphawwan hundaa wajjin achi jirra. Garee VOA Afrikaa wajjiniin bashannanuun dagatina. Mudannoo raajii kubbaa miilaa wajjin haqa baana.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukiitii fi tiwiitarii akkasumas inistoogiraamii keenya nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin geessisaa jirtu Tigisti Gammee. Piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taamiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni tekniikaa istuudiyoo 53 kan isin keessummeessaa jiru Anbaf Qaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.